DJ all day, baby.
Mama chanja, fundi wa ukweli ni kinyozi, la wenifundo mahali.